Pacheco Mirundo.
Wani nani kazi mamziki na nilisema msibonyeze bata. Wani nani kazi mamziki na nilisema msibonyeze bata. Batan, 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 nilisema msibonyeze bata. Batan, 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 nilisema msibonyeze bata.
Wanini, 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 presi patini goba nini. Nangana njani mziki, batalza boge gube pizi. Utumu msindo minatali mpindo, utumu msindo minatali mpindo. Ungeza, ungeza, sauti. Kasi patini manifesta manai. Mafuna le namba minangia bani. Mafuna le moya minangia bapindo. From South Africa to Belindiza, mani se Tanzania, yai, 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 yai. Umsindo minangia bani. Matela le mpindo minangia bani. Intwane nzane vele unayenti bis. Masuwe South Africa, mani se Tanzania, yai, yai, yai. Lesi patini, pesa man. Deka wene mpana deka man. Siapenga Latina, siapenga man. Ongeza, ongeza, South Blessy party ni pressa man. Deka wena ntwana deka man. Siapenga Latina, siapenga man. Ongeza, ongeza, south.
As you know, if you nani jana kazi ma muziki. Situko klubu tu menjoy ma vibe. Unabonyeza button, button, button. Now DJ waya umeka nyaga waya. Situko hapa sababu ya muziki. Bada ya mishe za kila siku za wiki. So kuleta mountain, mountain, mountain. Meshima kitu kuleta kufanya mbaya.
Wona kama nimefulu, kwa nimetoka milembe. Akiri epo saa kitu akina taka dawa. Wengi ya ni che, 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 che. Ukileta usila na kupiga che, che. Mashetani ya mepanda kwenye kiti. Nisio kama wawa dafta kiki. Wanataka kushindana na sisi. Watu toko vebu mnabonyeza switchi.
Wani nani kazi mamziki na nilisema msibonyeze bata. Wani nani kazi mamziki na nilisema msibonyeze bata.
Wanasema
batan, batan, batan. Nilisema msibonyeze bata. Batan, batan, batan. Nilisema msibonyeze bata.
We'll be right back.